Greg Burton oo ka jawaabay su'aalahaayd bal sida qarxaas uu dhacay waxyaabaha uu la muuqato ayaa waxa uu yiri
The video of the laptop being passed to the passenger who was sucked out of the hole that passenger
waxa uu muuqataa airport-ka Muqdisho in dad meesha joogay fiidiyowga laptop-ka loo gudbinayo rakaabka diyaaradda kaas ka soo dhacay dulalka diyaaradda waxa la rumaysan yahay in laptop-kaasi lagu rakibay waxyaabaha qarxa ee TNT oo la waqtiyeeyay xilligii ay qarxi lahayd waa un howlgal aad looga shaqeeyo oo horumarsan waxa uu muuqataa inaan aad nasiib ugu yeelanay inaan ka fogaano musiibadaasi ka weyn sababtoo ah waxay diyaaraddu ka dib dhacday xilligii ay kici lahayd waxayna aaladdani waqtiyeysanayd ay qarxday iyadoo diyaaraddu aysan meel aad u sarreysa gaarin oo ay joogtay 14,000 oo fiid iyo wax la mid a natiijada qarxaasi ka dhalata iyo fikradda bailootka ay ahayd haddii ay hawada sare iyadoo ku sii jirta uu qarxaasi qabsado dhinaca garabka diyaaradda ay waxyeelin lahayd halka shidaalka ay ku qaadato waxayna sababi lahayd in diyaaradda uu idil ay burburto marka waxaa isxasuusin leh in kooxda al-shabaab ay yihiin kuwo weli halista oo awoodna leh iyadoo dowladda soomaaliya iyo midooda afrikan ay halgan ugu jiraan inay ka adkaadaan kooxda laakiin weli taasi aysan dhicin mar uu victor bitti wariyaha v o edu uu weydiiyey greg burton in garoonka muqdisho amnigiisa aan sidaasi u wanaagsanayn oo duuliyihii diyaaraddana uu sidaasi sheegay ayaa waxa uu ku jawaabay
yes he's quoted as saying that when he parks the aircraft dozens of people come on board of course wearing those high visibility vests that suggest they're official but they're not wearing official tags or identification
ha markii diyaaradda uu soo fariisiyo ayaa laga soo xigtay inuu yidhi inay diyaaraddu ay u soo koraan dad xidhan shaararka sheedda laga aqoonsado kuwaas oo sheegaya inay yihiin kuwo rasmi ah laakiin aysan namarnaba xirnayn ama wadan kaararka lagu aqoonsado taasu aysan suuragal ahayn inaad ogaato qofka kuu soo galaya ee wax kaga tegaya diyaaradda marka ay kacdo waxay u egtahay xaalad halis ah dhinaca kale airport-ka muqdisho waxaa la sheegaa inuu ammaan yahay sababtoo ah walaaca laga qabo kooxda al-shabaab duulimadyada magaalada ku soo wajahani waxay soo dulmaraan badda maxaa yeelay diyaarad hore ayaa rasaas fudud lagu dhuftay waxayna yeelatay duleel oo ay xabaduhu sababeen marka hal dhinac waxay isku dayayaan inay ammaanka aad u adkeeyaan dhinaca kalena waxay u muuqataa inay ku dhibban yihiin ammaanka marka ay jiraan dad diyaaradda soo koraya iyagoo aanan marin hannaanka lagu ogaado dadkaas
vetting and check processes.
Laptops are relatively small, but can they actually house a bomb that can bring down an aircraft?
Waxaa sidoo kale la weydiiyey khabiirkaasi in laptopyadu ay sida muuqatay yihiin kuwo aad u yaryar marka ma yihiin kuwo inta bamba lagu xiro ay diyaarad soo ridi karaan
TNT is not the optimum explosive
waxa uu ku jawaabay greg burton TNT ma ahan mid qaraxa saameyntiisu ay aad u xooggan tahay xaddiga aad ka arki karto laptop weyn xitaa ma ahan mid saameyntiisu culus tahay waxaan ognahay duulimaadkii madrajeed ee sharmashiikh ee kooxda isis ay soo riday waxay waxyaabaha qaraxa ku xidheen qasaca cabitaanada fudud laakiin muhiimadda ayaa ah halka lagu rakibo bannaanka diyaaradda ama gudaha diyaaradda oo ay dadku fariistaan goobta la doortay hadda ee ah halka garabka diyaaradda iyo wakhtigii loogu talagalay wuxuu dhab ahaan carqaladeyn lahaa halka ay shidaalku ku qaadato.